Blog Talk Radio.
Message for 720.
Ekwana natwe mu biganiro byashize uyu munsi rero turaba turi kumwe mu kiganiro cyacu mu gihe rero ngerageza kumuzana ngo tube turi kumwe ndagira ngo mbanze ariko mbabwire ibyo tubafitiye ku ngingo z'ingenzi turibuze kuganira kandi tari we nyinshi cyane mwumvise Kabarebe James ubwo yabazwaga n'umurubyiruko muri Cameroon witwa Justin namubaza imigambi afitiye abana b'urubyiruko ndetse bavuga ko baba baragize uruhare mu bwicanyi muri Congo bica impunzi amwe mu magambo yashubije yateye abantu benshi impungenge ndagira rero ngo tuze kuyagarukaho mu kanya ariko mbere yuko tuyagarukaho turaza kubanza guha ikaze Reverend Christine Coleman ngikomeza gushaka kugira ngo aze ahangaha muri studio noneho tuze gutangirana ikiganiro mu bindi turibuze kureba mwabonye Pierre Damier Habumuremyi uyu munsi nako bamwangiye uyu munsi bamwangiye ubujurire bwe bwo kugira ngo afungwe aburanira hanze amako aburana ari hanze aburane mbabare reka mbisubiremo bamwangiye ubusabe cyangwa se appeal yuwe yasabye urukiko kugira ngo aburane ari hanze afite freedom babimwangiye rero bakavuga yuko ashobora kuinfluensa cyangwa se kuba yakwangiza ngo iperereza cyangwa se akaba yabangamira urubanza rwe Byabagamba nawe yari yajyanywe imbere y'urukiko uyu munsi aho yarezwe ibyaha bishya ngo ni ibyaha by'ubujura ariko batavuga igihe yabikoreye abantu benshi bakomeje kwibaza ubwo bujura Byabagamba regwa nanjye ubwanjye ndi muri abo ngaba byibaza igihe cyose yari afunzwe bakaba bakora ibyaha bishya harimo gutoroka n'ubujura nibaza rero ibyo byaha bitangiye kugaragara uyu munsi yewe ntabwo nashoboye gusobanukirwa ibyo ari byo ndetse nta nubwo ari blague nawe nibaza nise yaba hari atarashoboye kwishyura kantine yaba se ari uniform ni ibiki byo ushobora kuvuga ko yibye ubu ngubu aho yari afungiwe muri Kanombe ntabwo ushobora gusobanukirwa aya maguye cyangwa se aya matekinika abera muri kiriya gihugu ariko kubona uvuga ngo Byabagamba ku nyuma y'ugukatirwa imyaka igera hafi 20 nako nindi ukava ngo yibye ngora mu ngufite cyaha cy'ubujura ngo mu byaha bishasha tuzabyumva cyakora ntabwo yashoboye kuburana kubera ko atarafite umuburanira. Iyindi nkuru ntari buze kugarukaho ni inkuru ivuga ko ngo abakristo nubwo bemerewe kujya gusenga si n'abakristo gusa insengero ntabwo hemerewe abantu bari munsi y'imyaka 12 na hejuru y'imyaka 55. Nubwo ngo bemerewe n'abasigaye bose hagati ya 12 na 55, abo nibo bemerewe kujya gusenga. Ese ibyo byaba atari age discrimination? Hari ubushakashatsi bushingiye kuri iyo restriction cyangwa se kuri ibyo? Nabyo turaza kubigarukaho ye nako ndushaka kutabigarukaho, ariko ndaza kwibaza Reverend Christine nashaka kugira icyo abivugaho. Mu gihe tukimushaka rero mwe mwumva mwe muryerwa n'indirimbo, twongere tugerageze kumushaka muri studio. Twagize akabazo tekinike, nizere ko noneho ubu ngubu Reverend Christine Coleman tushobora kuba tumufite muri studio. Mbere yuko ngira ibindi nkomeza, reka mbanze menye ko tumufite muri studio Reverend Christine Coleman. Ndagusuhuje kandi ndagushimiye ko witabiye ubutumire bwacu. Ndagira ngo kandi ngo menye niba tugufite mu kanya tugeze ka complication gatoya, ndizera ko uhari noneho ariko reka nkure kubyivugire
ye nukuri ndahari rwose technique nyine technology nukumera hari wigigora ariko ndahari ndagusuhuje n'abantu bose bari kumva iki kiganiro
urakoze cyane kandi nongeye kwishimira kwa nawe muri studio zacu n'ubwa kabiri nari nagerageje kubivuga mvuga ko nubwo uri umushyitsi uyu munsi ariko ntabwo uri umushyitsi ahangaha muri studio zacu twaganiriye mbere tuganira uri hafi gusohora igitabo cyaba kitarajya ahagaragara ariko nyuma yaho wagiye wumvikana henshi ugisobanura ni igitabo wise SOS Rwanda's 30-year Apocalypse igitabo kirimo nagize amahirwe yo kugisoma igitabo kirimo ubuhamya igitabo kirimo ndetse mu mpera nako mu musozo wacyo utanga icyizere yewe noneho ntabwo nubwo uyu munsi hari ibyinshi turibuze kuganira byanze bikunze ndaza kukigarukaho mu magambo ahinaguye cyane ko bimwe byatumye nifuza ko tuganira nawe kuri uyu mugoroba hari n'ibyo wagiye uvuga muri iki gitabo ibyo rero akaba ari ijambo general nangiye kuvuga ni James Kabarebe ariko n'ubundi niko yita General Kabarebe akaba yaravuze nako muri interview amagambo avuga ko batigeze bahemukira impunzi bica impunzi batigeze banazitwara mu Rwanda ku ngufu ariko nkaba mbizi ko mu gitabo cyawe wenda rwo navuga ngo ni chapitre cyangwa se n'umurongo uyu n'uyu nzi neza ko wabyanditsemo muri ayo magambo ko zatashye ku ngufu ndetse bacyuye abantu ku ngufu n'ubwo bwicanyi bwose ukaba warageze kuvuga reka rero ngusabe ikintu kimwe ubwo abantu bamaze kumva ko turi kumwe ngusabe n'ubwo abantu benshi babyumvise biratwara igihe cy'iminota igera ku icumi iri jambo rya Kabarebe turinyuzeho atari ukugira gusa ngo uryumve ari ukugira ngo rigume muri record ahangaha muri studio n'ahandi kugira ngo ikindi gihe tuzajye turikora reference maze nze kuza kuganira nawe kuri iryo jambo tumaze kuryumva ubinyemereye
n'ukuri rwose
urakoze
ikibazo ndabaza ndakibaza General James Kabarebe ufite urubyiruko ufite isura mbi igihugu cyacu ibyo bitewe nuko uturuka mu miryango yahuye n'ihungabana bitewe n'intambara n'ubwicanyi banyuzemo muri Congo mu cyahoze cyitwa Zaire muri 1996 na 1997 aho bavuga ko ingabo z'u Rwanda zabigizemo uruhare niki mwabafasha kumva muri iki kiganiro kugira ngo nabo babashe kubohoka murakoze
arakoze Justin wo muri Cameroon wenda reka n'ikibazo yarabajije ari nacyo duheraho n'ubundi yarakibabajije General James ati niki mwabwira urwo rubyiruko kugira ngo narwo rubohoke
arakoze Justin kubaza icyo kibazo icyo kibazo aho gituruka mu bitekerezo by'abantu bafite ipfunwe abanyepfunwe birazwi neza ko leta yakoze genocide yakorewe abatutsi 1994 ijya guhunga ari leta ari interahamwe ari ex-FAR abasirikare baraba leta bahunganye abaturage benshi cyane abo baturage baragenda Zaire irabakira ibatuza ku mipaka u Rwanda na Congo ku murongo hamwe inkambi ikaba aho ushobora kuba wafata ibuye ukaritera mu Rwanda cyane cyane nk'inkambi ya Kibumba Jean Bosco yarimo icyo kibazo na nyango nyiha amateka kugira ngo juste acyumve neza izo mpunzi zose zigeze muri hafi miliyoni eshatu hari abari babifitemo inyungu za politike inyungu z'imibereho imiryango mpuzamahanga yose yita ku mpunzi yari yarabonye akazi hariya yumva ko ari ikiraka ari amakiriro aribo batanga buri kintu cyose guhera ku mazi kugera kuri biskwi kugera no ku bindi byose ntibifuzaga ko impunzi ziba zataha mu Rwanda hari abari bafite inyungu za politiki abumvaga ko genocide itarangiye neza uko bayishakaga yagombaga kongera gukorwa abo nabashyigikiraga nabashyigikiye genocide ni ibihugu birazwi na hari abari bahungiye muri Zaire abasirikare bahunganye ibikoresho byose bishoboka biguma mu nkambi n'intera hamwe imyitozo irakomeza kugezaho mu mpera za 1995 bongeye kugaba ibitero no kwica abantu ku mipaka yegereye Congo nyuma yaho Leta y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo gucyura impunzi nagira ngo mbwire Justin abyumve n'abagenzi be ko mu gikorwa cyo gucyura impunzi kuva muri Zaire nta nkambi n'imwe uhereye Gatare Gahindo muri Rucuro Kibumba Mugunga Katana Gashusha Kansayo Kamanyora mu majyepfo ya Kivu zose uko zari ku murongo nta nkambi n'imwe habereye nta nkambi n'imwe yaberemo imirwano nta nkambi n'imwe yatewe icyakozwe n'iki icyakozwe ni ukuzunguruka izo nkambi zose XFAR ikava mu nkambi ikaza gutera ingabo z'u Rwanda noneho ingabo zikabona uko zicyura impunzi ntabwo ingabo z'u Rwanda zagiye muri Congo kwica abanyarwanda zagiye muri Congo gucyura abanyarwanda bari bafashwe bugwate n'iyo mitwe yari yarakoze amahano mu Rwanda ingabo z'u Rwanda zimaze kugera muri Congo zizengurutse izo nkambi abanyarwanda barabohotse barataha bataha neza habanje inkambi ya Kibumba iva Kibumba yisuka muri Mugunga haza inkambi ya Katare n'iya Kahindo ziva aho zari ziri zisuka muri Mugunga inkambi ya Gatana yo mu majyepfo ya Kivu irazamuka nayo yisuka muri Mugunga inkambi za Kamanyora zimanuka zigenda abenshi nibo bagiye muri Zambia abo bose ntawahutajwe muzarebe ishusho y'abantu bava mu Gunga bataha bikoreye ibintu byabo bagenda mu ituze binjira mu Rwanda bakirwa na guverinoma ku mupaka ku Gisenyi yari bategereje ntabwo abantu bahunga bagiye barashwe bagenda kuriya kuko nta nisasu na rimwe ryavugiye mu nkambi ya Mugunga nta n'umuntu n'umwe wapfuye mu nkambi ya Mugunga no muri izo nkambi zindi zose kuko nta mirwano yahabaye ahubwo icyabaye ni XFAR gufata bamwe mu bantu mu mpunzi zikabakohokana zibajyana indani muri Congo muri za Masisi wari kare kugera na Tingitingi aho bongeye gushinga indi nkambi Tingitingi nta mirwano n'imwe yabereye muri Tingitingi n'imwe hagati y'ingabo z'u Rwanda na XFAR ahubwo ingabo za XFAR zatsindiwe ku mugezi wa Oso zitsindiwe aho ngaho ziruka muri Tingitingi zirasa amasasu kugira ngo za mpunzi zikomeze zijyane nabo ni uko nguko bagiye bamwe bajya Brazzaville abandi bajya Central Africa gutyo gutyo ntabwo rero ingabo z'u Rwanda zigeze n'umunsi n'umwe zitera inkambi yayo yose ahubwo abaturage bari barakwiye imishwaro bakajya muri za Masisi bakajya muri za Warikare bakajya muri za Shabunda hagati ya 1996 n'ibihumbi bibiri muzitegereze neza ku mipaka y'u Rwanda no muri migration inyandiko zirahari ko abantu binjiraga abo bantu bacyurwaga n'ingabo z'u Rwanda zibatarura mu mashyamba HCR ikanga kuziha ibiryo ikanga kuziha imiti bakavuga ngo niba dushaka ko babafasha nidushyiraho inkambi aho kugira ngo tubacyure mu Rwanda ingabo z'u Rwanda zikigomwa zigasangira nabo zikabavura zikabaha byose zigashaka amakamyo zikabazana bakakirwa bakinjira mu Rwanda muzarebe ku mipaka ya Rusizi hagati y'96 n'2000 muzasanga abantu binjiraga mu Rwanda abanyarwanda nibwo baje ari benshi cyane ubariko abandi nka ba Jean Bosco bangaba zikakomeza zubagota zibahungana zibajyana mu mashyamba ntabwo mu mirwano wavuga ko kuko ni intambara ntiwavuga ko nta muturage wakomerekera muri ubwo buzima birashoboka hari umwana witwa Innocent Umugisha yavuye Zambia atahutse hashize imyaka mikeya afite akaboko kamwe tuganira nawe yadusanze hariya kuri eta majoro tuganira tubwira ubuzima bw'uko bagenze aratubwira ati twageze turenze buvira tugeze ahitwa Makobora ati ingabo zari za FAR zari za leta n'interahamwe bashinze imbunda bayishinze bararasa barashe abo barashe nabo barasubiza abo bashubije ibombe riguye niryo ryanciye akaboko turamubwira tuti ubwo iryo bombe ryaguye risubiza abo ngabo rigomba kuba ryari ryacu ryari rya ry'ingabo z'u Rwanda urumva nk'abo ngabo bafashwe n'ingabo z'u Rwanda aho Umugisha yakoze ubukwe mu cyumweru gishize hano Kigali inosa urumva nk'abo bagoswe n'ingabo z'u Rwanda ingabo zakoze jenoside bagashinga imbunda bari kumwe n'izo mpunzi bakarasa bazitwaje uwo barashe agasubiza hashobora gukomereka n'umusivili rero iyo propaganda yo kuvuga ngo ingabo z'u Rwanda zagiye muri Kongo zica abantu ni propaganda izanwa n'abantu bafite ipfunwe hari abo batsinzwe kubera urugamba n'ubu bagitsimbaraye kuri ibyo bitekerezo bamwe bari i Burayi hari abo tujya twumva bitwa ba Dr. Mukweje w'umushinga mu majyepfo ya Kivu na ukoreshwa n'iyo miryango yatsinzwe hari iyo miryango yari ifitemo inyungu nyinshi cyane z'imibereho bababo kubwabo bifuza ko impunzi miliyoni 3 zitava muri Kongo kuko nibwo buzima bwabo nicyo cyifuzo cyabo kuzibambura zigataha ubwo babigezemo ipfunwe nabo batangiye gukora iyo propaganda hari ibihugu twarwanyije byari bishyigikiye jenoside yakorwaga abatutsi 94 abo nabo bakwije iyo propaganda ndetse bashyiraho n'ikintu cyiswe inyandiko yiswe Congo Mapping Report bahora bakwirakwiza ngo hapfuye miliyoni 3 ngo z'abantu muri Congo miliyoni 6 zapfa ahantu ntaboneke n'umurambo n'umwe miliyoni 6 ni abantu bapfa bakazimira ntubone n'umuntu icyo cya Mapping Report gihoraho iyo rero ni propaganda ni nayo propaganda bakoresha gufata bugwate abana benshi b'urubyiruko cyangwa se impunzi nyinshi zikiri za Brazzaville zikiri Zambia zikiri Malawi zikiri Mozambique Zimbabwe Lesotho muri Afrika hose kuko badafite ikintu bahimba cya propaganda ntabwo bafite uko baguma bafasha izo impunzi bugwate kuko ntibashaka ko impunzi zibavaho ni nayo mpamvu na nyuma ya secession ya refugees status aho u Rwanda ruvuga ko nta munyarwanda ukwiye kuba ari impunzi abanyarwanda benshi bakomeje n'ubu bakiri mu nkambi muri ibyo bihugu kubera ko ababafasha bugwate n'ibyo babapakira mu mutwe ntibashaka ko babacika kugira ngo batazasigara bonyine urumva abajenosidere n'ababitsimbarayeho basigaye bonyine babura aho bajya bagomba rero kwitwaza abanyarwanda benshi urubyiruko rero nk'abajusite bakwiye gusobanukirwa ukuri bakamenya ko n'intwaro ya propaganda isigaranywe nabo batsimbaraye kuri ibyo bitekerezo by'ingenga bitekerezo yo kugira ngo bafate bugwate abantu bakiri muri ibyo bihugu bakwiye rero kumenya ukuri kuko abavuga ukuri barahari dore ba Jean Bosco barahari nonese ntiyari muri izo nkambi ntiyivugiye ubwe uko byagenze nonese twakwica abanyarwanda muri Congo twari dufite abo turwana nabo barimo ubuyobozi bukuru cyane muri FDR abana babo leta ibarihira amashuri hano General Muyenzi ubu ni brigade commander ayobora special brigade brigade special muri RDF ariko ataraza ni wari ushinzwe iperereza muri FDR umwana abana be barihirwaga na RDF waba wica abanyarwanda muri Congo ukarihira abana babo amashuri hano umwana wa General Murenzi witwa Tresor Mukiza RDF yaramurihiye amashuri ubageze muri Amerika arangije PhD muri microbiology ubarakora za research kuri cancer waba ingabo zikora ibyo ngibyo zikajya kwica abantu muri Congo ntibishoboka ejo bundi mwiboneye muhungu wa uwita General Pacific ntawunguka yitwa Maurice nawe mukiza Maurice mukiza ni engineer yarangije muri Kiste arihirwa na leta none se waba ushaka kwica abanyarwanda muri Congo leta ikarihira Maurice akarinda aba engineer muri umunawe mukuru we akaba ari muri Ghana mushiki wari muri Ghana mukuru we ari muri China nawe yaragiye kwiga kuri Bruce ya leta ibyo ngibyo byashoboka izo propaganda rero nizo twavugaga ku nkoranyambaga cyangwa mu biganiro by'urubyiruko nibyo nizo bakwiye kurwanya kuko bifite ishingiro bifite ishingiro n'ibintu boba ibyakozwe birahari abatahutse benshi cyane barakiriwe rwarakabije yazanye abasirikare bangahe 120 ba Colonel Simba ubundi bayobora imitwe y'ingabo muri RDF none se waba waragiye kwica abanyarwanda muri Congo ukabakira ukaza ukabashyira mu ngabo byashoboka ntabwo byashoboka ikindi RDF twahagaritse genocide turi 2012 ariko twagiye mu ntambara ya Congo iyo ngiyo justice avuga tumaze kugera 1057 mu 1057 twari tumaze kwinjiza XFAR n'abarezi zita cyangwa se abo bari muri iyo mitwe imeze nk'interahamwe 1036 ni ukuvuga ko twari 1057 havanzemo 1036 byari muri iyo mitwe yari yarakoze genocide ubwo se wakwinjiza abo bantu ujya kwica abandi banyarwanda muri Congo ibyo rero juste uzafata umwanya uze ubikoremo research ibinkubwiye ni bice cyane kubiri hanze ahangaha bigaragaza ko ingabo z'u Rwanda zitashobora gukora ibyo ngibyo nabo twacyuye barahari bari mu Rwanda ntabwo bihishe abo twa abo ingabo z'u Rwanda zakuye mu cyamba ya Congo barahari
Reverend Christine ndagira ngo mbere yuko ndabizi ko nawe wabyumvise hari utuntu tutu point ndaguha ndareka umubwire ubwire ndetse n'abadukurikiye uko wa aya magambo uko uyakira sinshaka kugira ngo yenda jyewe mbivuge uko mbyumva mu gihe uri buze wowe ari cyo cyatumye nyine ngira ngo tuganire ariko hari ama points make nshaka kugira ngo mbanze mvuge cyangwa se nkoreho remarque kuri iri jambo icya mbere nuko iki kibazo ubwacyo ubwanjye reka ne kujya no kuri content ikibazo ubwacyo ni setup ni ikibazo bateguye uza kukibaza bateguye ibyo ari buze kubaza noneho kabarebe nawe akabazi uko ari buze kugisubiza muri iyo minota 14 amazina yose yashaka kuvuga yayavuze ingero zose yashaka gutangaza ikoze abarongoye bose arabazi byose ubona ko ari ibintu koko bari bateguye kibumba byavuga ngo kibumba bateriwe mu Rwanda urumva nyine ibyo byose ni drama abashaka kuzana mu kababaro cyangwa se muri sad history cyangwa se mateka mabi u Rwanda rufite hari amagambo amwe yagiye avuka bibaza niba yarakwiye no kuyavuga yavuga ati ntabwo twashakaga no kurasa na gatoya tahubwo twe twazengurukaga inkambi aba XFAR bagasohoka bakajya gutera mu Rwanda bagira ngo barakorana na XFAR mbese bababwira ati twe turazenguruka mwege mujye gutera ngo nta n'umwe wahutajwe nkuko abivuga igitabo cyawe kiravuga ibitandukanye yavuze ko tingitingi nta bantu bapfuye mu byukuri abantu bose bakoze documentation kuri tingitingi yewe n'abatanga buhamya benshi barahari n'abasirikare bakuru nkuze kubivuga ko ari abamajoro bagize uruhare muri ziriya operation n'uyu munsi baracyari mu Rwanda yenda igihe kizagera bazavuge ibyahakorewe biriya bintu rero niba ari uko navugaho nikabare batangiye noneho kumenya reality y'ibintu avuga ati ahari igihe kizagera batubaza ibi bintu akaba atangiye guhindura stories nabyo ntiwabimenya avuza amazina yuwitwa Innocent umugisha w'impunzi ngo ni umutanga buhamya yaranavuga ati yakoze ubukwe ejo bundi bumva ko koko babakurikirana aho ari hose kugira ngo bazajye bavuga story iri consistent n'ibyo FPR cyangwa sewe RDF ishaka ko bavuga baza hari baza ubukwe kuko niwe bantu bavuga bati twavuye mu nkambi zimizi none dore byabaye byo babesha abandi barabesha twebwe turi ba victims turi ba survivors dore ibyo tuzi ariko uko bigaragara nibyo bashyize mu kanwa ariko reka yenda nabyo tuzagira igihe cyo kubyumva tumenye ukuri kwabyo ngo harabo tujya twumva ngo Dr. Mukwege Mukwege ntabwo ari uvuga ngo tujya twumva abantu ngo ba Dr. Mukwege Dr. Mukwege ni umuntu wabonye Prix Nobel igihembo cy'amahoro ku isi abandi bakibonye ni ba Mandela ni ba Obama abantu nyine bakoze ibintu bidasanzwe Dr. Mukwege yakoze bidasanzwe yafashije aba victime avura abantu bafashwe ku ngufu abo ba victime ba bingabo za RPF ukavuga ngo hari abo tujye twumva abo ngabo ngo ni ba Mukwege ngo bakoreshwa n'iyo miryango ngo ntiwakwica miliyoni esheshatu ngo habure n'umuntu n'umwe ni nko kuvuga ko nta n'intumbi y'umuntu nta mubiri w'umuntu wapfuye wabonetse aho hantu sinzi ko nabyita gushinyagura keretse umuntu abiboneye izina ryabyo ubwabyo ngo ba Jean Bosco barahari abo nibo batanga buhamya bafite ngo bazivugira Trésor Mukiza ngo wangu wiga ngo nguwo nawe n'undi ngo se ngo ngo koko ngo wajya ngo kwica abantu muri Congo ngo kandi ngo kigisha abandi mu by'ukuri hari akabarebe yavuze ubusa ariko ibyo byo turabizi ko n'ubundi kuvuga ngo wakora ibi ngo arizo wakora ibindi ubwo ni nko kuvuga ati ese wafungira Dr. Emmanuel Ndahiro ahantu hatazwi ukamukorera kwiyicarubozo warangiza ugaha Patrick Karuretwa akazi mu biro bya Perezida wa Repubulika ngo umwana ngo uriya mwana wa Murenzi niwe ari Murenzi ngo yafite iby'igihugu cyamuhaye ngo kandi ngo baravuye ngo muri FDR kinacyo cyanyeretse ko bazahana mbese bo kuri bwabo icyaha ntabwo ari gatozi ahubwo umwana agomba kujya azira ibyaha bya babyeyi be n'abandi kuko bumva ko nabyo avuga ati uramutse ufite papa wawe uri muri FDR ntidushobora kugirira neza niho kuvuga ati ntabwo ibyaha bigomba kuba bijyanye mbese ibyo tuguha bigomba kujyana n'icyo tugukeneyeho ntabwo umunyarwanda afite ubwo burenganzira ntabwo wajya batangaho ingero muri ubwo buryo ntabwo ushobora kumbwira ukuntu yimutse ayo mazina yose mu manota 14 agenda avuga amazina yes kubera ko iyi yari setup njyewe niko nabyakire Reverend Christine Coleman nk'uko nabivuze ngitangira igitabo cyawe naragisomye mu mashapitre yose wendetse uri umuhamya wo guhamya ibingibi yavuze natinze ariko ndagira ngo wowe wumvise aya magambo njye nayise ubushinyaguzi nayise ubwishongozi buri muntu wese ashobora kwiyita uko ashaka ariko ndagira ngo uhe umwanya uhagije nawe uvuge uko wakiriye aya magambo y'uyu mutegetsi wa u Rwanda wo mu ishyaka rya FPR ndetse wagize uruhare muri iryo hungabana ry'impunzi zari muri Congo yewe yavugaga inkambi zaho nk'uwazigezemo koko nk'uzi n'ibyo yaba yarahakoreye reka ngureke nawe ugire commentaire zawe
yego murakoze rwose ndabona commentaire wakoze ari nziza kandi warakoze gusoma igitabo ndagushimiye ntabwo ari abantu bose bagisomye niba uri kutwumva ugisome ugitange kuko niwo musanzu wanjye ku Rwanda kugira ngo amahanga yose azamenya ibiri kuva numiwe rwose ahubwo mbonye ariya makuru ushyizeho wankanguye nabaye nk'umuntu uri kurota ndavuga nti okay ni turabimenyereye ni kabarebe kabarebe se iyo umuntu wawe uri kunyeganyega aba ari kuvuga ibinyoma ibyo turabimenyereye ariko ibi byo ni ibinyoma by'ubundi bwoko muri make namwitegereje avuga aravuga atitira umurebye ugakora analize ari gukora yuzuye ari kuvuga yuzuye ubwoba kandi uko umubona buri kintu cyose yavugaga yiregura kiramushinja ati abanyarwanda barahunze barahunga none se kuki bahunze leta bahunze bayihunze hari impamvu ntabwo ari abana b'imyaka 17 badafite ubwenge we kuza kuvuga ngo wiyemeje kuza kubacyura uri kurenga ku burenganzira bw'ikiremwamuntu kuko buri muntu wese afite uburenganzira bwo guhitamo aho atura aho ajya kuba hari impamvu iyo leta bayifunze njyewe nta nubwo nagendeye kuri biriya yavuze gusa kubera ko nabaye mu nkambi narahakoze mu nkambi ziriya nkambi za mugunga hari inshuti inkambi ya kibumba nayikozemo kandi nayikozemo igihe kirekire ni ukuri yabivuze nk'uko wabivuze neza ni propaganda yarabiteguye yewe inkambi zose aragenda araziboroka neza araziboroka ariko biriya byose ari kuvuga birerekana ko bafite ubwoba birerekana ko bazi ko hari igihe ari amaraso bamennye azabahama barabizi ko icyo gihe kizaza niyo mpamvu bari kuvuga bati reka twitegure dukore dushaka abahamya dushaka abagabo bazadushyigikira dukureho ibimenyetso dushyireho ibyacu ariko ntabwo bazi yuko umunsi muzumva ngo bajyanywe mu rukiko ukuri kuzatsinda kandi ni igihe gito ni igihe gusa kigenewe kugira ngo kizagere ariko bizabaho none se twavuga ngo baje gutwara impunzi bakaza kuzibohora wabohora umuntu ute kandi uje kumutwara ku ngufu yabyivugiye ngo iriya ntambara twakoze muri Congo ngo twaragiye tugota ngo inkambi uje gutwara abantu ku ngufu ariko igisekeje uri kubyita ngo waje kubohora kubohora waje kubohora ute umwicanyi rero agatanga ikiganiro ati ni mu nyumve mwese reka mbabwire ntabwo nishe yo birababaje cyane wabivuze ni ugushinyagura ariko ni no gushaka kwishinjura no kugira ngo bayobye urubyiruko rukiri rutoya babandi batari bahari wenda cyangwa se abari bakiri bato ariko ntibazi yuko hari imbaga nyamwinshi hari abantu benshi babizi batavuga batajya bajyana no kuri interineti ariko igihe nikigera bazavuga njyewe ziriya nkambi ndazizi nari nzirimo igihe bakoraga iriya ntambara yo muri Congo kandi yabyivugiye mu gihe twateraga muri Congo mwajyaga gutera igihugu gifite ubwigenge mujya gushaka iki bagiye gutera kugira ngo icya mbere kuko amaraso niyo atuma baguma ku butegetsi amaraso niyo banywa kugira ngo bagire imbaraga mu gihe bazaga njyewe nakubwira naho narinde ariko sinshatse kuhavuga baje bari kurimbura mu bice bya Goma mu bice bya Kibumba na za Mugunga ntabwo baje bica cyane kubera iki ndabizi kubera yuko abajournaliste b'abazungu babitubwiye ngo mbere yuko bava mu Rwanda kuko agiye gutera muri Congo abanyamahanga nyine baraje kugira ngo yatumiye abanyamahanga ngo baze barebe ubwo rero amahanga amuha gasopo aramubwira ati uzaramuka wihishe ntabwo tanga imfashanyo ku Rwanda ubwo rero ni ukuvuga ngo baje muri za Congo mu bice bya Goma baje hari abanyamakuru benshi b'abanyamahanga ariko bajya mu bice bya Bukavu nta banyamakuru bari bariyo niyo mpamvu muri za Mugunga muri za Kibumba ntabwo bishe cyane ariko muri za Bukavu baragiye bararimbura barimbura bihaye Imana batsinze basaza banjye batsinze abantu benshi 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 kandi abarokotse babuze bene wabo mu gihe gikwiye bazatanga ubuhamya barahari muri za Goma bagiye baza bakica wenda nk'abana babona abapapa babo bari abantu bakomeye nk'abana b'abakoroneri abana b'abasirikare abana b'abaprefe abo baraje bakajya babanyorosha nubwo hari abanyamakuru b'abanyamahanga bakabacisha ku Rwanda bakajya kubicira mu mashyamba ariko igihe kizagera ibyo bintu byose bijye ku karubanda abanyarwanda barishwe byaranditswe niyo mpamvu bakoze iriya mapping report mapping report ntabwo bayikoze atari uko bafite zajyamya barazifite ahubwo ngo birenze ubwenge bwa muntu hari amavideo ujye ukanakora za Google hari igihe ugenda ukagwa kuri za video hari amafoto menshi abyerekana agahe gatoya gusa no kugira ngo amahanga akanguke avuge ati ababicanyi bagomba gushyikirizwa inkiko ariko umunsi bazaba bageze mu nkiko hari ibintu byinshi bizabahamya birenze na miliyoni kuko hari abapfakazi hari impfubyi zasigaye tutanazi ariko ibihumbi n'ibihumbi byinshi bazaza aho njyewe nta kibazo mfite ndabizi ko igihe nikigera bazafatwa bafite ubwoba niyo mpamvu bagenda bishyiraho abagihamya ku ruhande bagafata nk'umwana wari mu nkambi cyangwa se umuntu wenda bazi ko ari umuhutu bakagenda bakamurihira ariko ni ukugira ngo zigure kugira ngo umuntu mu gihe gikwaza avuga ati oya aba bantu ni abantu beza ariko ntabwo bazi yuko Imana izategeka amaraso akabahama bizabahama ndihazi kurangiza ariyo yavuze Dr. Mukwege yewe aransekeje cyane none se amahanga agiye kumuha iriya Peace Nobel Prize ari uko ayo mahanga ahumbye amahanga se ntabwo abikore yabanje kureba ko hari impamvu bazikora kubera rero baramwanga cyane kubera yuko arabarwanya kubera ni umuntu w'ukuri kubera ni umuntu uhumutse uriya butegetsi ni ubutegetsi bwahungabanya kuri bose ni ubutegetsi bwanga abantu bahumutse ni ubutegetsi bushaka abantu batavuga cyangwa se abantu bahumye abantu nka bamporiki bo kugenda kubakera rwose ririya jambo ni ijambo riteye agahinda ni ijambo abantu b'abana abantu babaje naho bari hose abayusu ntabwo bagombye kuriha agaciro ahubwo n'uriya musore wabaje ikibazo uriya uri muri Kameruni ndamusenge ndamusabe ngo Imana imufashe ahumuke iriya binyoma bamutamise abiruke n'ababyumva bose erega abantu bariho bazi ukuri ahubwo n'abazi ukuri bazamugereho mbere y'uko bamumire nuko ni byinshi navuga ariko ndagushimiye rwose kuba wambajije kubera ko muri zina nkambi ndahazi narindimo murakoze
reka rero nshimira Reverend Christine ariko nongere nubwo byaba ari no kubisubiramo ndashaka kugira ngo twakoresha amajambo cyangwa se amagambo ngo ubushinyaguzi ariko natekereje ko ari ukubura amagambo akwiriye kuko nabo basore bose yagiye avuga abo bantu ni nk'aho yavuze ko nta mpfubyi zagaragaye muri ziriya nkambi zo muri Congo iyo avuga ngo abo bose nibo batanga buhamya abo bantu benshi barimo bavuga bashobora kuba bataragize amahirwe yo kubona yo kuba barayenda bararokotse bamwe mu bavandimwe babo bashiki babo hari ibitabo byinshi byagiye byandikwa ubuhamya bwinshi bwagiye butangwa n'abantu bakize ubwicanyi bwo mu nkambi za muri Sud Kivu aho ngaho Dr Mukwege yagiye akora ibintu bitangaje ngarutse kujya Mukwege kugira ngo ubone igikombe cy'amahoro kira gihembo nako cy'amahoro ku isi ntabwo ari wewe ntabwo yabaye nominated we wenyine hari abantu benshi benshi cyane bagiye batangwaho kandidati nako batanzweho nk'abakandida noneho bakaza kureba uwo waba warakoze ibintu bya kimuntu kuruta uwundi bagakora itora ntabwo ari ibintu umuntu umwe avuga ati nge nikundira Mukwege muhaye icyo gikombe ariko kumva iyo bivuga kuri akabarebe umugani ntiyigeze nabivuga bikomozaho ariko yavuze ati hari abo bitwa ba Mukwege akamwerekana nk'aho ari umuntu usanzwe noneho rero ndagira ngo ngaruke kuri cya kintu cy'imfubyi byinshi twagiye tubibona abantu babaga muri ziriya nkambi bagiye bavamo bataza ababyeyi babaho bari abandi bataza aho bene nyina bari bagiye batakara abanga bakagira amahirwe bakazabona abandi bakazasanga barapfuye mu by'ukuri nk'umwana uravuze uti uriya biriya bintu bamutamitse babimuvanemo ni nk'aho utekereza ko n'uriya musore na ubwe ibyo avuga abyemera cyangwa ibyo bamubwiye yabyemeye bariya ni abantu baba bateguwe na ambasade kuza kubaza ibibazo nk'abiriya binyuranyije n'imyemerere yabo icyo barengera ari ukugira ngo bazajye mu Rwanda ngo babone pasiporo ngo bashobore kuba rwasura bene wabo kuri ibyo bintu ku muntu ugurisha umwanya nk'uwo nguwo Reverend Christine umuntu ugurisha uwo mutima we ubumuntu bwe ni kimwe n'iyo byabampuriki urabona ko risike ziriho zigenda ziyongera kugira ngo abantu bose babe babampuriki bagurisha umutima kubera utuntu dutoya ariyo passeport cyangwa se ubwo burenganzira bwawe bwo kujya mu gihugu cyawe urubyiruko rutekereza rutyo ibyo mbivugiye ko jyewe ntemera kuri ya musore atazi ukuri n'umusore byo byose wageze hanze nta gitamiko ibintu byo kwa bamuriki mu ntore urabwira iki urubyiruko rukomeje kubwirwa ibintu nk'abiriya no kugira ngo bwitandukanye n'ubwenge bwabo bakemera kuzajya baza kuvuga bimwe batanemera cyane cyane nk'abo ngabo kabarebe yagiye atangaho urugero ndagira ngo utange ubutumwa ku rubyiruko rurimo rubwabwa areya maruzi gutamika urugiruko ibintu nk'abiriya kugira ngo babisakaze noneho bise nk'aho koko ibyo bavuga tuzi neza ko atari ko babyemera ariko bijya muri narrative ya leta ya FPR kugira ngo bayishinjure kandi mu by'ukuri nabo ubwabo ari abahamya ahubwo guhamya ibyo ubwo bwicanyi cyangwa se ayo mahano FPR yakoze bababwira ikirema
guverinoma y'i Kigali guverinoma ya Kagame ni guverinoma y'ikinyoma nabo ubwabyo barabyivugira ngo hari ukuntu bajyaga bigamba bavuga ngo dufite ibinyoma 66 ngo ntabwo ngo kandi ngo duhora tugira ibindi barabizi ko guverinoma yabo ni guverinoma y'ibinyoma hanyuma rero iyo bari kuvuga buri gihe hano hari imvugo tujya tugira hano iwacu ngo igihe cyose uzabona ngo dayimoni ngo iminwa ye ngo iri gutambuka kugenda ivuga ngo buri gihe ngo ibiri kuvuga ikinyoma ni ukuri iyo FPR iri kuvuga Kagame aba ari kuvuga nta kindi uzabakuraho ni ibinyoma ubwo rero ku rubyiruko inama nabagira nimugende mwikorere research kubera yuko nta kuri muzakura muri iriya guverinoma iriya ni guverinoma y'abicanyi iriya ni guverinoma y'ibisambo hari umusaza ubazi neza twari turi kuvugana muri iyi weekend arambwira ati hari ibintu bitatu byazanye iriya guverinoma iriya guverinoma yazanywe no kwiba iriya guverinoma yazanye no kwica no kurimbura ubwo rero urubyiruko nababwira ngo yewe nimugende njyewe n'ibyo mbabwiye niba mushaka kumenya ukuri nimugende mubaze umuntu wari uri muri iyo nkambi mubabwire mutitore ibyo kabarebe yavuze wowe urabivuga wiki kuko wowe waruhibereye bazakubwira nimugende mushake ibitabo yewe so kurukuri nukuri rwose ugiye kuri Amazon kuze ibitabo byinshi byanditswe ku Rwanda ugende urebe igitabo cyanditswe n'umuntu ari muri iyo nkambi kuko umuntu niwe wakubwira ibyo yabonye ntabwo azaguha amateka yumvise kundi muntu azakubwira amateka yibone n'amaso muri iki gihe kandi iki ni igihe ikinyoma gisa naho aricyo kiganza ikinyoma nicyo kivuza induru kurushaho nagira inama urubyiruko mushishoze ntimukajya mwemera ibyo mupfuye kubona hirya no hino niba umuntu akubwiye ati iyi ni zahabu genda ubanze uyikoreho genda ukore na test and base uyishyire mu mazi imazemo nk'iminsi itatu urebe koko iyi ni zahabu genda uyijyane umuntu ucuruza za zahabu agushyire ku cyuma agupimire arebe ko ari zahabu naho nugenda ku bya kabarebe nukuri uzagwa mu cyobo cy'ububeshyi bwabo n'ubuyobe kuko iriya guverinoma ni abegisipariti ba mbere mu kubeshya murakoze
kandi Reverend Christine akenshi bari abategetsi b'u Rwanda n'akabare barimo bagiye bagaragara ko bivugaga ibigwi ubundi ntibigeze na rimwe bahakana cyangwa se bashaka kwerekana ko impunzi batazisha harimo na Kagame ubwiye ubu ngubu rero kubona basa nkaho batangiye guhindura bajyana iyo deba kuri innocence yabo cyangwa se ko nta kibi bakoze nabyo ubwabyo gihe nabyibajijeho kuko ubundi kunze kwerekana ko ari intwari basenye inkambi yewe ku buryo ko bari mu minsi yashize yumvikanye navuga ko badakwiriye no kureka n'abana bari muri Zambia no muri za Zimbabwe hariya muri za Sadek biga ngo kuko ngo bashobora kugira ubwenge bakazagira bakaziyubaka bakaba abantu none uyu munsi atangiye kuza avuga yuko yerekana ko batigeze bagira uruhare na ruto mu kubahemukira kandi mu magambo y'ubushize yerekanaga ko ahubwo inabi ariyo bakwiriye kugirirwa inabi ndetse akabivuga yishongora anavuga ko badakwiriye gutuma abana biga ibyo rero bikaba bishobora kuba byendorosa iriya ibiriya observation yakoze uvuga ko bishoboka ko wenda hari batangiye gutinya ko ubutabera bushobora kuzabarya mu minsi iri imbere wowe izi mpinduka muri ayo magambo uribaza ko koko byaba bifitanye isano no kuba atekereza ko uko bigaragara haba hari igihe kizagera ibyo bakoze bakabibazwa yenda hari akabatangiye kubisasira kugira ngo nibura avuga ati ndetse n'abavuye dore baravuze ko nta cyabaye n'abacitse amaboko baravuga ati yes mabombe yatuguye ariko uwadushotoye niwe wabiteye dore n'abari bari mu nkambi batumye turaswaho amasasa uribaza ko ibyo bintu byaba bifitanye isano
ye urabona ko iki kiganiro we wavuze uti navuga ko ari ukwishongora njyewe izina ndi kukibonera nkurikije uko tugenda tuganira nakita ngo amasirangoyi niba ikinyarwanda nkikibuka neza rwose wagira ngo ahari urabona ko nibyo uvuze ni ukuri mu gihe cy'imyaka myinshi FPR imvugo yayo ari nk'imvugo y'intare aho baba bari kwishongora aho baba bari kwivuga ibigwi ariko urabona ko ubu ngubu language yabo yahindutse ni nko kwiregura ni nko kutangira kumva ko hari abantu bari gutegura kubajyana mu nkiko ni nko kugira ngo hari buri cyerekezo cy'isi bari kurebamo dore ko bamenye amaraso hirya no hino ntabo batayamenye haba mu Rwanda haba muri Afurika haba mu Burayi no muri Amerika hirya no hino ngira ngo bari kureba mu majyepfo bakareba mu majyaruguru bakareba ibumoso iburyo
iburasirazuba irengerazuba bakareba hejuru hasi bakabona ko amaraso ari kubashinja bakavuga bati ariko reka dutangire twitegure ejo hazaza ejo hazaza kandi bazabona ishyano kuko umenye amaraso azabibazwa kabone nubwo waba uzi gucukura ugahisha gute rwose nuko ndi kubibona amatakirangoyi kwiregura ikindi nibagiye kuvugaho kuri biriya bya mukwege nabonaga ko harimo n'ishyari kubera sinzi niba warabyumvise hariho igihe abapasiteri abahanuzi navuga ko hari abahanuzi b'ibinyoma bari bari kuvuga uriya mukwege yabonye iriya Peace Nobel Prize bari kuvuga ngo oya ngo ahubwo Kagame we bazayimuha ryari ngo Kagame ngo bazayimuha ryari donc ukabona hajemo ikintu cy'ishyari yewe nategereza ashobora no gutegereza imyaka igihumbi ndabizi ko ntazabona ubwo rero bariya bantu nyine bakunze kwataka ahantu babonye umuntu uzabamerera nabi niwe bashyiraho ingufu no kumwataka ku buryo bw'amagambo iyo batabonye uko uburyo bamugeraho ngo babe bamwica bamwataka mu buryo bw'amagambo ni ibintu byinshi cyane ibyo mu Rwanda byiriya guverinoma ni ibintu bibabaje cyane
nk'uko nabivuze Reverend Christine Coleman nuko bimwe mu byatumye tuvuga kuri ibi bintu bya Kabarebe nta nubwo ari no gushaka kuvuga ku magambo yavuze gusa kuko mu by'ukuri icyo yavuze nta gitangaza kuri Kabarebe kubivuga mugani nawe wavuze uti ni Kabarebe nyine yongeye avuga iki yagiye kuvuga yabumbuye akanwa ke yabavuga ibintu nk'ibi ngibi cyangwa se ibimeze nkabyo cyangwa iri hanyuma yabyo Kabarebe ndetse n'abandi bose basangiye ubutegetsi tumaze kumenyera amagambo nk'aya birababaje ko urubyiruko nyarwanda urabona ari abo bakoreshejwe kumubaza ibibazo ari abakoreshejwe kuvuga ko ari abahamya bo guhamya yuko inkotanyi muri Congo zarabakiza ndetse n'abishwe ari amabombe yagiye abagwaho mu buryo butari mbese aribo bari bagambiriye ahubwo ari nk'amasasu yaguyeyo gusa kubera ko yayobye cyangwa se basubizaga andi masasu ibyo byose urabona ko barimo babivugisha urubyiruko naho bitinzeho nanabikubajije ko urabona ko nabo barasanga urwo rubyiruko ari rwo rushobora kuzabakura mu kibazo ni imbaraga z'urubyiruko barazibona barazumva ariko bagashaka kuzikoresha mu buryo bubi bwo gutuma bumva ko bagomba kuzajya babeshya bavuga ibintu byo kurengera iriya leta uwo ni umuco mubi utangiye kwigishwa kuri televiziyo kandi ejo n'ejo bundi uriya wavugaga ibi azagaruka avuga ati buriya hariya ntabwo nari jyewe ni ibintu nari nasabwe kuvuga ariko mu by'ukuri ni nako atanga urwo rugero ku bandi cyane cyane nibyo navugaga ni uwo musore azi ibyo yaciyemo n'abandi bagenzi baramuzi Kagame nako Kabarebe yaje kumwifashisha hariya kuri televiziyo kugira ngo atange icyo gisubizo navuze minota 14 yose yavugaga nk'aho yagiteguye ya brought amazina bari buze kuvuga abiga hehe na hehe n'ibyo biga barongoye n'abatararongora byose ubona ko yaje yabyiteguye aricyo kibazanye support bashaka biragaragara ko yashaka muri ya rubyiruko recruitment cyangwa se ubukangurambaga bakora bariho barakora muri ya rubyiruko hari ikintu rero kidasanzwe barimo yenda kuko barimo bikanga icyanze gusa nuko iminsi yabo irabaze nabo koko iyo mvugo yo kwishongora nubwo tuyimenyereye ariko aha harimo n'ikigaragaza intege nke aho bagomba gutangira gushaka le victime abo bahemukiye akaba baza kubwira ati nyabuna ngwino uze kumvugira amateka yacu rero ntabwo azigera yandikwa uko ameze mu gihe abakabaye bayavuga aribo bakoreshwa kuza kuyavuga ukundi cyane cyane uri mu victime. None rero nahoze nkurikirana amagambo Bamporiki yavugaga amaze ari hashimira umu Kagame ngo kubera ko yabaye sekuru, nirinze kubikoraho komantere kuko ndashaka kubibikira ubutaha, cyane cyane ko nasanze bikwiriye umwanya wabyo atari kuvuga kuri Ange ubwe ahubwo kuri Kagame uvuga ko anejejwe nuko yabaye umwuzukuru. Abo buzukuru benshi turimo kuvuga bagiye bagwa muri Congo, hari abantu benshi babujijwe ayo mahirwe, bagiye bicwa mu n'ingabo za Kagame, kandi nta mpuhwe nyine abagiriye icyo cyo gutekereza ko bamwe muri bari abuzukuru b'abandi cyangwa nabo bakenera kugira abuzukuru, ibyo ntiyigeze bitekereza. Ahari yenda tukavuga ati ubwo yabaye sekuru ese azamenya noneho agaciro k'ubuzima? Ese ahari kuvuga ko azamenya agaciro k'ubuzima ntibyaba ari ukwibeshya ko n'ubundi asanzwe afite umwana, afite abana, arabizi ko nawe abuze ubuzima bw'umwana we, yabuze umwana we, yakumva yarakwiye kubitekereza ngo si ngombwa ngo ubanze ube sekuru w'umuntu. None Reverend Christine icyo nari mbivugiye ni Bamporiki asa nka yavuze ko u Rwanda rugize Imana rugibonye Imana kabiri kubera ko umwana wa Kagame yabyaye. Icyo kintu cyo kuvuga Imana muri ubwo buryo tumaze kukibona kenshi na Saleh w'umushehe nako wahoze ari umuyobozi w'idini rya Kiisilamu mu Rwanda, nawe yaravuze ngo Kagame asubiza umwuka mu mirambo. Bamporiki nawe araje aravuze ati u Rwanda rugize Imana kabiri. Iyi mvugo ijyanisha ku Mana muri ibikorwa bya Kagame, tuzi neza ko ari umuntu uri opposite n'Imana, kuvuga ko ari evil bamwe barabivuga batabivugishije inamatama. Ndibaza ko sinzi ko nabyita ko abanyarwanda bamaze kumera, ndagira ngo nawe nk'umuntu wihebeye Imana amagambo nk'ayo ngayo kuvuga ngo u Rwanda rugize Imana rubonye Imana bwa kabiri kubera ko Kagame yabaye sekuru w'umuntu cyangwa yagize umwuzukuru, nari amagambo ya shehe nkawe nko mu Reverend wiyoboka umuntu wihebeye Imana ubi usanga babiterwa n'iki muri iki gihe Reverend Christine?
Kizito yabyanditseho ntabwo nzi uko nabivuga neza ijambo kurindi, ariko yaravuze ngo Kagame donko ashaka kuba ashaka ko abantu bamufata nk'Imana isingizwa, Imana bambaza, ariko agasa naho tabyarura mu magambo ye ngo abyerure. Ubwo rero muri make nabihe ijambo rimwe, ariko ijambo naribuze mu Kinyarwanda nabyita ngo ni blasphemy. Sinzi ukuntu twabihindura mu Kinyarwanda iryo jambo, sinaribona ariko ndibonye nakubwira. None se tuyobewe ibyo bakoze mu Rwanda, isi yose ntabwo izi yuko mu mwaka w'2018 bafunze amatorero arenga 800. Ese tuyobewe ko bishe abapadiri n'ababikira umubare tudashobora no kubara, ureke bariya bishwe mu gihe cya Jenoside, ahubwo bakomeje kwica abapadiri kugeza magingo aya ngaya abapasiteri, abihayimana, abakristo barabamaze barabarimbuye. Ubwo rero iyo mwana uri kuvuga ntabwo iyo mana ari Imana yo Data wa twese uri mu ijuru, indi mana ni ibigirwamana bari kuvuga. Ni ukuvuga ngo Kagame bari kumwambaza kuko
ntago ari ibanga uya ntabwo ari umukristo kagame ntabwo ari umukristo kandi akoreshwa n'imyuka myinshi ya antikristo ubwo rero ntabwo ari ngombwa ko dukoraho na komantere nyinshi birigaragaza navuga ngo bakristo bari mu Rwanda nimuhaguruke mwaratewe amasengesho yanyuma yakomeza Imana iri kuyumva abakristo ab'abanyarwanda bari mu bihugu byose aho muri hose ndabize ko amasengesho yanyu mukomeje gusengera u Rwanda nimuyakaze Imana yumva amasengesho yanyu n'agahe gatoya misaha tutazi ku munota tutazi tuzakanguka twumve ngo byagenze gutya Imana izabirangiza mu gitabo cya Danieli Imana irabyivugira yuko abantu nk'abo bakoreshwa n'imyuka antikristo ntabwo bari mu maboko y'abantu si abantu bazagira gutya ngo babakozeho babapfuyeho bo kubera ko baba batwaye icyubahiro cy'Imana biriya bamporiki n'uriya musheke w'umuyisilamu bari bari kuvuga biriya ni ugutwara icyubahiro cy'Imana bakagiha umuntu ubwo kubera ko Kagame ariwe uri gutwara icyubahiro cy'Imana nahagarare azahura n'Imana nyine bazihurize Imana izamubwira uwo ari we Imana izamubwira uw'Imana nyayo ari yo bazibonanize reka tubitege amaso tubirebe ariko nk'uko wabivuze iminsi yabo irabaza
akabazo ka nyuma Reverend Christine kajyanye na n'iyobokamana muri iyi minsi ya COVID hari ibintu byinshi byitemerewe gukora ingendo zaragabanutse hari zaguma mu rugo hari ibintu byinshi kandi byumvikana n'aha ngaha mu bice byacu turabifite ariko hari ikintu cya mu Rwanda bavuze ko borohereje badohoreye insengero ariko bavuga ko guhera bese abemerewe kujya gusubira mu rusengero gusengera mu rusengero ari abari mu myaka guhera kuri 12 kugera kuri 55 ibyo bintu ubundi nyina habiramutse bibaye wavuga uti hari ubushakashatsi bwakoze wisanga yenda abantu bari munsi y'imyaka 12 kujya cyangwa se na hejuru ya 55 byagaragaje ko yenda hari bari bafite risk cyane kuba bakwandura nabwo ntabwo nzi ko hari ibintu nk'ibyo bishobora kuba hahangaha ko turabizi muri iki gihugu byaba mu bintu bita age discrimination byagombye kuba bifite impamvu nayo kandi yasobanuriwe buri muntu na banyirubwite bakaba banayumva ntabwo iki cyorezo gihitamo uwo gifata ntabwo iki cyorezo kivuga ngo kireba imyaka gusa gishobora no kugufata ufite imyaka 50 40 se 30 sinzi niba nabwo ibyo niba nabijyana mwibukamana ariko icyo uko gutandukanya cyangwa se kwemererwa kwa bamwe nanone kumva impamvu bashobora kuvuga ati insengero zirafunguye ariko zifunguye ku bantu bari hagati ya 12 na 55 urumva wowe yenda turetse no kunenga ibyo bintu bimaking a sense hari icyo bishatse byenda birasobanutse gukora izo restriction muri ubwo buryo cyangwa nuko ahari yenda abo bantu aribo bari productive cyangwa se bafite umusaruro mu rusengero ntabwo nibaza ko mfite igisobanuro cyabyo ariko niba wowe wumva impamvu bashobora kurekura abantu bamwe b'ikigero runaka mu rusengero yenda impinja byakumvikana ariko 55 ntabwo nashoboye gusobanukirwa n'impamvu yabyo sinzi ko nawe ayo makuru yafite nibyo barekuriye ngo abantu bafite insengero ariko baravuga bati nubwo tubarekuriye hari imyaka tutazemera ibyo bintu ntabwo nigeze mbisobanukirwa niba wadufasha kubyumva cyangwa wowe niba ubyumva impamvu yabyo yenda hari ya ruko tumenyereye kunenga gusa ariko nta kibazo kibirimo Reverend Christine urumva ibintu bikwiriye
yewe ibyo bintu nibyo kwamaganwa ntabwo bikwiriye ariko nta gishya kirimo birumvikana kubera yuko ni bya bindi nyine bakomeje gushora intambara ku mana bakayishotura imana rero ikaba yicecekeye ariko ntabwo bazi yuko mu gihe izaba izamuye naga n'urwara rumwe bose bazagwa hasi njyewe ndabisobanukirwa kubera yuko intambara yo mu mwuka iri kubera mu Rwanda ndayizi neza muri make iriya guverinoma ni guverinoma yakomeje kurwanya imana cyane guverinoma ya Kagame nyine ni guverinoma ishaka gukura imana mu Rwanda igashaka ibigirwamana ariko ikigirwamana cya mbere kikaba Kagame urabona ntabwo byumvikana ko abana aribo bagombye kuguma mu rugo kuko ahubwo urebye ubushakashatsi hano twe dufite hano muri Amerika abana ntabwo bajya barwara COVID-19 iriya virus ntabwo abana bayirwara ntabwo aribo target cyane njyewe nkurikije muri state turimo ya hano Colorado nkurikije ku bintu mbona muri Amerika ntabwo wavuga ko abana aribo target cyane ubwo rero kuvuga ngo mwe kugenda urumva ko harimo tena ahubwo dore ukuri nyako no kugira ngo mu Rwanda batangire kugira generation batangire kugira urubyiruko rw'abateyiste babandi babapagani babandi batazi imana abandi batemera imana babandi uvuga imana bakaza bati nta mana iriho bati imana uri kuvuga yinyereke n'uyinyereka ndemera hari uwo mperutse guhura nawe rwose nawe warezwe gutyo iwabo batamwemerera ko agenda ubwo none waza kuvamo umwateyise mu byumweru bishize duhuye namubwiye nti kuki utemera imana ati kubera yuko ntaribona yinyereke n'uyinyereka ndemera ndamubwira nti se ko mbona ubwoba bwakwishe mbona wambaye twa dupfukamunwa kubera icyo uri kubikora ngo kubera yuko ngo ntinya ngo COVID-19 ese COVID-19 uri kuyibona yinyereke atoya ntabwo nyibona ubwo rero uwo muntu twahavuye yemeye imana kuko twagiranye ikiganiro cyiza nibyo bari gushaka gukora kugira ngo igihugu cy'u Rwanda kibe igihugu cy'abapagani igihugu bakontorora kuko burya kumenya imana niho hari ubwigenge bwa mbere ubwisanzure bw'umudendezo bwa mbere ubwo rero bavuga bati abantu tugakwiye kuri bibiliya twabakontorora byoroshye kandi ni ukuri babishobora ubwo rero urabona ko biri muri iyo mpamvu si ukugirira abantu impuhwe kubera yuko n'intambara bashe ku mana urabizi ko inshiko ntangamategeko mu Rwanda bakuyeho izina ry'imana barikuye muri constitution ubwo rero si ukuvuga ngo barashaka imana ukundi ariko ntabwo byumvikana rwose ko umuntu umwe umupagani yakontrola igihugu cyose kandi mu nshingamategeko harimo abantu bavuga bati turi abakristu nibuze tugeze kuri 70% ari abantu bitwa abakristu ntabwo byumvikana no gusengera u Rwanda rwaratewe kandi ruri gutegekwa n'imbaraga z'umwijima
uko bigaragara kuri ibyo byo nta muntu abenshi ntibakibishidikanyaho mu gitabo cyawe byanditseho cyane uburyo iyobokamana mu Rwanda riyandanje ndetse ko abantu batotejwe ibyo sinigeze mbivuga ariko nabi birimo ahantu ndetse hatari hamwe n'abantu ku giti cyabo baba abapasiteri ari abavuga butumwa n'amadini muri rusange uburyo yagiye atotezwa ibyo rero ntibyarangiye n'uyu munsi biracyakomeje yenda urumva ko ari nayo mpamvu byo gushyiraho abantu ukavuga ngo abantu nk'abo bagomba kugira restriction zo kujya gusenga kandi izo ntabwo zishyira ku bantu bajya mu isoko ahandi hose ntabwo uvuga ngo abantu bafite imyaka 40 ingahe ngo ntibagenda guhaha ntibajya aha naha ariko byagera mu nsengero ho ukumva ko ugomba kubashyiriraho umwaka cyangwa se imyaka bagomba kugenderaho mu Rwanda harimo ibintu byinshi birimo kugenderaho
ko ubari burafunguye ubu bari burafunguye ubyumva
ubu bari bawufunguye sinari nzi ko bongeye no kuwufungura ariko n'ahandi henshi cyane harafunguye n'ahandi henshi cyane harafunguye aho bakorera za hoteli zirafunguye aho bagomba kujya kugura ibintu byagenewe bijya mu mifuka ya FPR byose birafunguye ni henshi cyane ariko nyine ntabwo na za bisi ziragenda kandi uretse zo muri Cyangugu nazo ngo zigenda hagati muri mu Cyangugu ariko iziva za Ruhengeri zijya Kigali zirakora Butare Kigali zirakora none se naho uravuga ngo hari imyaka batagomba kujyamo ntabwo ariko bigenda ntabwo ibyo bintu ntabwo bimeke ntabwo bivuga nta gisobanuro bifite rwose sinzi icyo babashingiye mu minsi yose numvise ko ngo byo gusaba nabyo babikuyeho abantu baravuga bati ngo bagiye guca umuco nyarwanda bati noneho urangire burundu ati ubundi ubukwe butagize gusaba si n'ubukwe ati ubundi nibwo bukwe kinyarwanda none bati ubukwe bwemewe ni ukujya imbere ya burugumestre n'ibyo burugumestre akagenda akabasezeranya ibindi byo gusaba ngo ntibikwiriye kubaho bavuga ati ni umuco nyarwanda ariko kuko biragaragara ko ni imana rurema bashaka kuyica mu Rwanda nta gushidikanya ntabwo ndi bugutindane rero ndagira ngo ngushimire ko waje kubana natwe ariko nguhe nakanya mbere yuko uva muri studio niba hari ikindi ushaka kuvuga umwanya ni wawe Reverend Christine
murakoze nanjye ntabwo ntinda kuko nzi ko mpaye umwanya muremure muri make abanyarwanda batwumva nimugire courage nimugire imbaraga Yesu Kristo yaratsinze igihe wari urimo usoza nyine nahise nibuka ariko igituma nyine kubera ko ahantu bakura imbaraga bazikura mu mwijima bazikura mu kumena amaraso bazikura mu guhohotera abantu kugira ngo umwijima ukore bagomba nyine gukuraho ibikorwa by'umucyo bagomba Imana kwigiza ku kandi niho bakura imbaraga umwijima niho bakuramo imbaraga barakabona rero ko bagize ibintu byose by'umucyo babikuyemo bumva ko bazaramba ariko ntabwo bazi yuko Imana imaze kurema isi n'ijuru ikintu cya mbere Imana yavuze ngo let there be light nihabeho umucyo umucyo uzabaho mu Rwanda nta butegetsi nta muntu n'umwe ufite imbaraga kabone nubwo yaba ashyigikiwe na Satani kabone nubwo yaba ashyigikiwe n'ikuzimu hose nubwo yaba afite ibihugu byo ku isi hose bimushyigikiye nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo gufata igihugu cyaremwe n'Imana avuge ngo iki gihugu kizategekwa n'umwijima umwijima ndawubwiye ngo nuhinde umushyitsi kuko umucyo uraje kandi uwo mucyo Imana ni canitara ikavuga ngo ni habeho umucyo mu Rwanda umucyo uzabaho abo mu mwijima ibyabo bizaba birangiye reka dukomeze dusenge u Rwanda nta gucika intege Yesu Kristo yaratsinze murakoze
amen urakoze cyane Reverend Coleman Christine kuri uyu mwanya waduhaye kandi hari hashize igihe twizera ko noneho bitazatwara igihe kinini cyane ariko hari ibintu warugiye utanshubije kandi nashaka kubikubaza yenda akanya gato umunota umwe umbabarire rwose wigeze kwandika utabariza abanyarwanda bakomeje guterwa inshinge z'ingusho mu bitaro ako kantu mu byo wavuze nanjye mu biganiro byanjye byashize nigeze kubikoraho komantere abantu bamwe bavuga bati banditse b'ikigali barambwiye bati nimushakire kure Kagame arimo arageragerezaho abanyarwanda inshinge noneho zitarasuzumwa abantu bashize abantu bamwe baragira ubumuga budasanzwe abazitewe nibongera gukira abandi bakagira bagahengama maboko amaguru n'ibindi n'iminwa noneho harimo rero nabo bose bakomeje gupfa kandi abantu ntibazigira yenda babona imozamarira noneho mu byo waravuze uti dusenge cyangwa dutabaze oni yohereze aba peacekeepers mu gihugu urabizi neza ko bariye aba peacekeepers na jenoside babari bari mu gihugu nta kintu bakora. Yewe muri Kongo ubu ngubu, muri Kongo nicyo gihugu cya mbere nibuka neza naza correcting records zanjye atari byo, ariko nicyo gihugu cya mbere ku isi gifite peacekeepers benshi. Na ubwicanyi bwaho ihohoterwa n'ibyo twavugaga bya mapping reports rete ko icyo gihe yenda batari bariyo bamunuswe, ariko n'uyu munsi birahari. Ntabwo bajya bari effective, ntibajya babakumira ibyaha, ahubwo bamera nk'indorerezi bakadokumenta bakanarakora raporo bikaza muri ONU, ariko ntibajya bakumira ibyaha. Uratekereza ko waboherezayo cyangwa ONU ibikoze hari icyo bamara, hari icyo byakiza, cyangwa nuko yenda ari ukubura ari amabura kindi nta bandi nta kindi umuntu yakora?
Ayo ni amabura kindi, kandi icyo ntabwo ku bwanjye cyari igitekerezo cyanjye.
Okay.
Icyo gitekerezo cy'umuntu wari uri mu Rwanda mu bitaro.
Oh.
Ari kureba ari kuba ku Banyarwanda baramutse bumvise ngo ari ingabo mpuzamahanga zagezeyo, yahumuriza imitima y'Abanyarwanda, kuko ubu ngubu bari mu bwigunge bwinshi, bari mu gihirahiro, bari Abanyarwanda iyo uvuganye nabo koko bakakubwira, babandi badatinya kuvuga barakubwira bati wagira ngo turi muri tribulation, kandi ni ukuri bayirimo. Urabona mu gitabo cy'ibyahishuwe bavuga imyaka 7 n'akaga muri tribulation. Ubwo rero bo bumva ko haramutse nibuze hajya abanyamahanga, niyo batagira icyo bakora cyane wenda byatuma Kagame n'abambari be bavuga bati ariko hano hari abantu ntawamenya hari uwaba ari kutureba. Ubwo rero ni muri urwo rwego, ariko nabivuga nk'uko bivuze nyine ni amabura kindi. Ntugahagarara kandi ni ukuvuza induru, buri muntu wese agomba kuvuza induru aho ari, kuko Imana yarambwiye ngo Samuel Samuel ngo mukomeze muvuge. Hari umuntu umunsi umwe hari igihe uzahura n'umuntu kandi ukomeye, uwo muntu akumva akagira n'icyo akora.
Urakoze cyane, kandi ari umuntu watwandikiye ushimiye ko waje kwifatanya natwe, nawe uvuga ko yasomye ubuhamya bwawe buri mu gitabo SOS, ariko aravuze ko rya jambo wavuze ryitwa blasphemy, ko ijambo ry'ikinyarwanda riryegereye ari igitutsi. Ngewe renda nkaba nakongera kuko ari igitutsi ariko ku Mana, gutuka Imana.
Oh, okay, murakoze.
Avuze ko ari igitutsi, bitumye bizana iyo idee yuko ari igitutsi, ariko igitutsi ko ari ugutuka Imana. Ibyo rero ni uwadukurikiye unyandikiye avuga ko icyo kintu washakaga cya hafi kuri blasphemy nako ari igitutsi, ari cyo jambo ry'ikinyarwanda ryabisobanura.
Yego, murakoze.
Reka rero nongere ngushimire Reverend Christine Coleman, Reverend muri Colorado muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yaranditse igitabo SOS Rwanda's Third Apocalypse. Igitabo rero kirimo ubuhamya, ariko kikaba kinatabaza gitabariza umunyarwanda kubera amahano yabaye mu Rwanda kuva ndetse wa documents kuva mirongo mbere y'uko FPR ifata ubutegetsi kugeza n'uyu munsi ikiri ku butegetsi, ariko uza guharira umwanya munini n'uburyo iyobokamana rikomeje gutotezwa muri mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo abatarasomye icyo gitabo nyine nk'uko wabivuze, wavuze ko kiba kuri Amazon cyangwa
Amazon.com rwose mugende mugishake, kandi ni igitabo cyanditswe kugira ngo mugitange mugikwize hose mugitange. Urakoze.
Urakoze cyane. Igitabo rero ni SOS Rwanda's Third Apocalypse, igitabo kirimo iriho iminyururu n'ibendera cyangwa se makarte y'u Rwanda iri mu ishusho y'ibendera ry'u Rwanda, aho Reverend Christian Coleman avuga ubuhamya bwe ariko anatabariza amahatabaza amahanga yose kugira ngo hagire igikorwa kuko Rwanda ruho rujya iwandabaga. Nangira ngushimire kandi nkwifurize ijoro ryiza cyangwa se umugoroba mwiza, ubwo naho ubutaha Reverend Christine Coleman.
Murakoze.
Murakoze ari wowe. Reka zongere tumushimire Reverend Christine Coleman wabanye natwe muri ikiganiro. Mu by'ukuri birababaje ndetse biragoye kubona umuntu icyo yavuga kuri aya magambo ya Kabarebe, wumva ari urujijo, ari uretse gusa gushaka kugira ngo tubike ibi bintu, tumenye ko byavuzwe bizakoreshwe n'ikindi gihe, aya magambo tuyabike ejo n'ejo bundi Leta y'u Rwanda ubwo izaba iriho irwana no guhisha cyangwa se no kuzimangatanya ibimenyetso y'amagambo n'aya mazina abantu Kabarebe yagenda avuga, yenda hari niwe azageraho bakavuga uko byagenze. Urubanza rwa Damien ni rwo nsorejeho ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba. Damien, Pierre Damien Habumuremyi wagiye nako wasabye ko yaburana ari hanze bakamwangira. Nibaza ari yategeko ninde wundi rishobora kuba ryafasha niba umuntu wabaye premier ministre ufite amazu mu Rwanda, ufite university mu Rwanda, twirengagize byoro bayivugaho, akaba adashobora kuburana ataha, koko ninde wundi ushobora kuzajya uhabwa uburenganzira bwo kuburana ari hanze? Inaha cyangwa se n'ahandi hose haba ubutabera, iyo ugiye ushaka cyangwa kuburana cye ibyo bita bail hearing cyangwa se mu gihe cyo kugira ngo ubwo busabe bwawe kugira ngo uburane uri hanze, yesi bashobora gusaba kushyiraho amafaranga y'ingwate. Habumuremyi ashobora kugira abantu yabanye nabo bashobora kumugura akavuga ati reka turakugura ariko uburane uri hanze, ashobora gutanga isambu ye aribyo bita shoroti agatanga se inzu ye ingwate cyangwa iriya motel, agatanga asiransi yari yose. Yewe inaha ni bajya na kure ibya nka biriya bitari yenda ibyo kuba warisha umuntu, kuba ufite umupasiteri uvuga atasengera iwanjye, kuba ufite akazi, kuba utarigeze usiba inkiko igihe bagushatse, ntabwo ubundi byagombye kuba ari ikibazo gikomeye kuba wakurana hanze. Ariko nyine bikwereka ko amategeko y'u Rwanda ubwo biriya biba byaturutse no kumenya ngo igitsure cy'ubukuru kimeze gite, ese nimureka akajya hanze nubwo amategeko yenda yabimwemerera, ndamenya nte umukuru w'igihugu ashaka iki? Biya byose bigenda byexposa ubutabera mu Rwanda, byo bita ubutabera mu Rwanda. Muhungu wa Habumuremyi arandika tongana arababaye birumvikana, ariko urumva nyine Kagame ubu warabireba akavuga ati yes biragaragara ko kuko noneho namwumvishije kandi koko inkiko zayo icyo zimaze nimunyumvishirize, mwabibonye byato by'abagamba bamurezi ibyaha bishyashya birimo ubujura ari muri gereza, ngo ibyaha bishyashya yakoreye muri gereza. Ushobora kwibaza nyine ukibaza isano ry'ibyo byaha ubu no gutoroka, kandi hari bazabitubwira ko twabonye ko urubanza ntirwigeze ruvugwaho ko nta mubera afite. Tuzaba rero tubikurikirana mu manza yende mu gihe nako muri mu nkiko agarutse mu nkiko ubutaha. Ibintu bisigabera muri kiriya gihugu byo biteye ubwoba mu by'ukuri. Reka nagaruka yenda hari afite umuroya bazajya mu mizi y'uru rubanza, ariko ishyano ryagwirira u Rwanda. Icyo nzi cyo ni uko bitari kera nabo batazabona ko batazatinda kubona na koko bibeshye. Bakunze ibiganiro byacu rero, ibiganiro byacu tubisoreje ahangaha umusibo. Ejo tuzagaruka mu kindi kiganiro ndimo nkurikirana ibijyanye n'igitabo igitabo gishobora kuba cyandikwa cyangwa kirimo gitegurwa na ambasaderi Eugene Gasana. Eugene Gasana ntabwo mbifitiye amakuru yagiye asesenguye, ariko nzabikurikirana amakuru arambuye kuri iki gitabo, cyangwa se ko bishoboka ko iki gitabo cyaba kiri mu nzira kishobora kuzavuga byose, gishobora kuba kizavuga byose ku bijyanye yenda hari n'ibyo ambasaderi Gasana yabazi ku mubano we na Kagame n'uburyo ibyemezo byafatwaga. Reka twizere ko kizaza vuba kitazatinda, ariko ku wa kane nibwo nzagaruka kuri iki gitabo maze kumenya neza amakuru ajyanye nacyo. Ariko kuri uyu mugoroba ibiganiro byacu tukaba tubisoreje ahangaha. Murara haryana bandi, mugire ibihe byiza. Muri kumwe nanjye Jean Paul mu kiganiro Igihe ni iki. Tuzasubira rero ejo bundi musibe ejo mu kiganiro uyu munsi. Naho butaha.
Tatu kubarare kamagana abantu ku mirenge bashaki wamazina uramano kuramoka kwirirwa byo biragurwa.
Thank you.